Yeah. Afi flex. Woman that's stressing me, now she give me a headache, no medics. Bending me like I'm in a cage of love. I'm a prisoner. S.H.I. I can't a slave. You know it. Sing.
Oh yeah. Penzi liko mabara, moyo uko jalala. Kautupa, penzi aja chenza fea. Kantoa kafara, kansusa. Kani acha mini go alone. Amenipa maumivu wala isipona. Nipo giza ni jamasi on. Moyo kaufunga ogo ni tabani. Matatani, kifo na kiona yani. Mwezenu usizani, kama nitapona mimi. Maruhani, yamenipanda kichwani. Mapenzi anaumanyie, asiejua ni nani. Yani nusu mtu nusu taira, kutwa kucha kufikiria. Nimemisi joto kukumbatia, ninatamani irudiwe. Nimekumisi mwenzako, mwenzako natabika basi. Nimemisi tabasamu lako, nisikilize mwenzako. Nateseka kupika basi. Nimemisi pia na chakula chako. Nione that I miss you. Tena vile we ulivyo kisu. All I see is you, girl. All I'm thinking about you. Tatizo moyo, wa moyo wangu. Megoma kubadirisha mawazo kwako. Nengine macho, wa macho yangu. Yanataka kukuona wewe peke yako. Natapatapa toka ulivyo nyacha. Nateseka kumpata kama wewe sizani. Yani nusu mtu nusu taira, kutwa kucha kufikiria. Nimemisi joto kukumbatia, ninatamani irudiwe. Nimekumisi mwenzako, mwenzako natabika basi. Nimemisi tabasamu lako, nisikilize mwenzako. Nateseka kupika basi. Jo nione mie. Nime kumisi mwenzako. Nime kumisi. Si hadithi. Nimekumisi.